dabiba daryeelay maan dugsiya nafte qayla tadara tani ya hubbi udar
Dooxiyo tuleed baan
siday darta haweenka odoxay jacaylka socdayde udirnaxteeqay laabta
udirnaxteeqay laabta